kilometers, mina ngifunana nawe. Angihamba ama kilometers, mina ngifunana nawe. Indelendlela, indelendlela, ngifika kweKilimanjaro. Ay, notebo mountain, ay ngifunana nawe. Simomo dia somhlaba, semvela selanga. Ay, manje ngitshele ukuthi wayimele ngidedele umuntu wakuthathelana. Ay, sifubeni sami, 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 ay, ngikhethe wena, ay, ngibeke wena, mina njonge wena, ay, ngikhethe wena, ay, baby, love you, angithanda wena wedwa, ay, baby, love you, ngithanda wena wedwa, ay, ngikhethe wena, ay, ngibeke wena, mina njonge wena, ay, ngikhethe wena, ay, baby, love you, angithanda wena wedwa, ay, baby, love you, ngithanda wena wedwa. Sengikhulumile nabo malumi bami, sengatshela nomamazala ukuthi ngiyakushada. Sengikhathele ukuthi sidlale fight and set. Ay baby love you, angithanda wena. Sengikhulumile nabo malumi bami, sengatshela nomamazala ukuthi ngiyakushada. Sengikhathele ukuthi sidlale fight and set. Ay baby love you, angithanda wena.